mkitomedia.com.
Tino, Mungu mama, Mungu mama, tuna pepe. Tuna pepe. Mungu mama, Mungu mama, tuna pepe. Tuna pepe.
Kwani mangapi nishapitia kufikia hapa nilipo? Kwani wangapi washani tabiria mabaya pia kipo? Kwani mangapi nishapitia kufikia hapa nilipo? Kwani wangapi washani tabiria mabaya pia kipo?
Miesi mnani bipu bipu mtanipata.
Miesi mnani bipu bipu
tabikia.
Miesi mnani bipu bipu
mtanipata.
Miesi mnani bipu bipu
tabikia.
Najua maisha yanapanda na kushuka, ila yakishuka sitoshuka nayo. Nitapambana yakipanda ndo nipande nayo. Wasiotupenda si watabaki wakipiga miayo. Mungu si wasumani wala rikadi momo. Hii ni tuo ya mashes ni chifunga mdomo. Na wajibika kila kukicha kama baba wa kambo. Ila lawama na zipewaga kama mama wa kambo. Muna jifanya mnijuye. Mara simba, mara fisi, mara chuye. Si muna jenga uatuye. Kwani ya mjui huku kweta tupangwingu.
Kwani mangapi nishapitia kufikia hapa nilipo? Kwani wangapi washani tabiria mabaya pia kipo? Kwani mangapi nishapitia kufikia hapa nilipo? Kwani wangapi washani tabiria mabaya pia kipo?
Miesi mnani bipu bipu mtanipata.
Miesi mnani bipu bipu
tabikia.
Miesi mnani bipu bipu
mtanipata.
Miesi mnani bipu bipu
tabikia.
Wanapigia simu wajue nimeamka aje. Wanaingia ID wajue naendelea aje. Msijali sana tu wangu mimi niko sawa. Asoli ange usani pia iko sawa. Mungu mbele kila siku ananikinga. Msishangae kwa nini vita zote nashinda. Nacheka naona bado anatakia mabaya. Wanafikiri wote afu wanatahaya. Hii ni jeso ajui next move yangu. Atoki Google itakuleta kwangu. Nacheza chini Mungu akinichunga. Atoki tabiri mabaya kuna kitu inanishtua.
Kwani mangapi nishapitia kufikia hapa nilipo? Kwani wangapi washani tabiria mabaya pia kipo? Kwani mangapi nishapitia kufikia hapa nilipo? Kwani wangapi washani tabiria mabaya pia kipo?
Miesi mnani bipu bipu mtanipata.
Miesi mnani bipu bipu
tabikia.
Miesi mnani bipu bipu
mtanipata.
Miesi mnani bipu bipu.
Yo, hii ni philosophy ya my real G's. Haina kufeli Mungu mbele kwenye real deals. Kelele nyingi kama baiskeli ya mnua visu mko pale pale. Hamsoke kutwa vikisu mambo ya kale kale. Kuchanja chale chale. Jua kali mwaga mboga ni mwaga ugali. Watake wasitake tunatupili ya mbali. Kwani wanga wangapi wanatupa majabali la Mungu wetu halali. Munajifanya mnijuye. Mara simba, mara fisi, mara chuye. Simu na jenga uatuye. Kwani ya mjui huku kweta tupanguingui.
Kwani mangapi nishapitia kufikia hapa nilipo? Kwani wangapi washani tabiria mabaya pia kipo? Kwani mangapi nishapitia kufikia hapa nilipo? Kwani wangapi washani tabiria mabaya pia kipo?
Miesi mnani bipu bipu mtanipata.
Miesi mnani bipu bipu
tabikia.
Miesi mnani bipu bipu
mtanipata.
Miesi mnani bipu bipu
tabikia.
Mungu mama tuna pepe. Tuna pepe. Mungu mama tuna pepe.
Oh, Kish.